kuzaliwa mama. Leo siku ya kuzaliwa mama. Leo siku ya kuzaliwa mama. Happy birthday, happy birthday 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 mama. Happy birthday, happy birthday. Ulitufunza vyema, ukatuambia tusiache tenda mema. Mama yangu mimi, uliyotenda kwa kuyote ni mema. Nilikuwa mtu kutu, mara mezani mimi nipite na buku. Na kichwani nimeshanyoa kiduku. Maneno mengi yanikasuku. Mvumilivu mama, mchapa kazi sana. Mvumilivu kila kitu mama, mchapa kazi sana. Happy birthday, happy birthday mama. Happy birthday, happy birthday mama. Happy birthday, happy birthday mama. Happy birthday, happy birthday mama.
Umenifanya nilione jua nijue dunia mama. Bila we singeliona jua singejitambua mama. We siku yako ya kuzaliwa leo na kupa zawadi mama. Na dua njema na kuombea maisha marefu mama. Akulinde Maulana, ni mengi umeyafanya kwangu. Hata nikihesabu sitayamaliza mama. Happy birthday kwangu ni holiday. Happy birthday to you kwangu ni furaha, yani holiday. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday mama. Happy birthday, happy birthday mama. Happy birthday, happy birthday mama. Happy birthday, happy birthday mama.
Umenifanya nilione jua nijue dunia mama. Bila we singeliona jua singejitambua mama.
Jay on the mix.